Ooh, aye aye, lock it. Pepeta, 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 wow wow. Pepeta, 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 wow wow. Nanipa, 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 deja vu. Nanipa, 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 deja vu. Pepeta, 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 wow wow. Pepeta, 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 wow wow. Nanipa, 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 deja vu. Nanipa, 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 deja vu. If you got style to put your hands in the air. Hi. Uremusha mikono ucheza kama ndombolo. Yeah, yeah, yeah. Bigger statue, put your hands in the air. Teremusha mikono cheza kama ndombolo. Yeah, yeah, yeah. Sakata, dance, shika, bang. After party, vroom, vroom, tunenda na Benz. Backbencher, ndani ya S-Class. Backbencher, kando ni chesa. Toto chai chai body tea. Nusu millennium, nusu Gen Z. Vila nakata ni meti. Ongeza pombe, ongeza sensi. Ah, watoto wapewe tu. Akitisha apewe tu. Ah, ijeweka mizuka juu. Pandisha juu. Pepeta, pepeta, wow wow. Pepeta, 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 wow wow. Nanipa, 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 deja vu. Nanipa, 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 deja vu. Pepeta, 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 wow wow. Pepeta, 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 wow wow. Nanipa, 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 deja vu. Nanipa, 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 deja vu. Yeah. Swali tu, swali tu, swali tu. When you are one time, mama, you are two time. Swali tu, swali tu, swali tu. Unapenda ndogo ndogo ama unapenda kubwa? Swali tu, swali tu, swali tu. Mini wa one time ama ni wa two time? Swali tu, swali tu, swali tu. Unapenda ndogo ndogo ama unapenda kubwa? Napenda mani, sipendi vurugu. Papa, nimejipindugu. Tumechill tu hapa kibazu. Ni kujibamba, hatubagui mtu. Watoto wapewe tu, akitisha apewe tu. Ijeweka mizuka juu, pandisha juu. Pepeta, 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 wow wow. Pepeta, 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 wow wow. Nanipa, 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 deja vu. Nanipa, 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 deja vu. Pepeta, 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 wow wow. Pepeta, pepeta, wow wow. Nanipa, 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 deja vu. Nanipa, 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 deja vu.